tukazane hii. Alipona na chap chap hakutaka kudelay. Nikamwambia baby mama, ita marafiki niwape ofa ya savana. Nikama ndoto ya mchana, swala kanasa kwenye tego la mtama. Rafiki zangu fisi sana, na wapa kot kot clap kuna nyama. Give it to me, aha.
Come again.
Give it to me, aha, baby.